izi mashine eshatu zikoresha ziswe urumuri zizifashisha imirasire mu kwica virusi zatanzwe n'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe iterambere PNUD hamwe na leta y'Ubuyapani nizi zifashishwa mu bitaro bisanzwe byakira abarwayi ba COVID-19 Kamugunga Jire umukozi mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC yasobanuye kwizi mashine zizakoreshwa
icyo twari dusanzwe dukora twakoraga decontamination dukoresheje za chlore iyi rero ikoresha urumuri bita ultraviolet ni rero yo uyishyira aho hantu ushaka kubikorera mugasohoka mugakoresha aka kamashini kayo twakwitaga computer kayo ikabikora ku cyumba gifite nka metero 3 kuri 2 ishobora kuhakora iminota nk'6 niyo myinshi yahakora ikabikoze ka kazi ba bantu bazaga bagakora bagatera bya bintu byose bitwara amafaranga bakoreshaga nk'igihe cy'isaha yo ikabikora ya minota 6 nikoresha amashanyarazi gusa no gucomeka ikatsa no matara 28 ifite ku buryo nta kantu na kamwe isiga
Nizeyimana Emmanuel umukozi mu bitaro by'akarere ka Nyarugenge byahawe izirobo kandi byakira abarwayi benshi ba COVID-19 yemeza ko zizagabanya umubare w'abakozi bo kwa muganga bajyaga banduzwa n'abarwayi
iri koranabuhanga tubonye bizadufasha mu gutanga serivisi neza kandi yihuse twakundaga cyane gukoresha chloroline 0.5 iyo tuvuze chloroline 0.5 ni umuti dukoresha ubasha guhangana n'iriya virus numva twafataga igihe cyo kuyitegura twafataga igihe cyo kubona iyo produit urumva kugira ngo wibase kwinjira muri red zone ni igice kirimo abarwayi urumva biba bisaba kugira ngo ugende wambaye imyenda wikwije muri make hariyo ushaka kugira nk'ingaruka ukambara maske gacikirayo izo ni ingaruka ushobora kuba wahura nazo mu gihe uri mu kazi muri rusange ariyo bishobora gutuma cyangwa se bizamura umubare w'abakozi bakora mu buganga bandura iyi virusi biturutse ku murimo bakora muri make ariko iri koranabuhanga rizadufasha izo ngaruka zose twagendaga duhura nazo
izi mashini urumuri zanyujijwe mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC Dr. Nsanzimana Sabe ayobora ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima cyakiriye izi mashini
nk'aha ngaha havurirwa COVID ishobora kuzagira isukura icyumba kimwe ikajya mu kindi bityo bitabaye ngombwa ko batera imiti ishobora gusukura mu modoka muri ambulance ishobora gusukura mu cyumba muri ahantu mu bwiherero cyangwa hahurira abantu benshi ku kibuga cy'indege se ahantu mu bitaro binda ahantu izindi ndwara uretse na COVID nk'indwara zandura cyane nk'igituntu ziratangira gukora akazi guhera uyu munsi ndetse hari n'iyari imaze igihe yaratangiye no gukoreshwa kandi zigishijwe abanyarwanda bakora aha mu bitaro n'ahandi bazajya bazikoresha igikoresho cyo kwa muganga kiyongeye mu bindi twari dufite muri RBC
izo mashini za robo zije zisanga izindi zakiriwe na leta y'u Rwanda umwaka ushize gusa zifite ibyo zitandukaniye Dr. Nsanzimana nibyo akomeza asobanura
za zindi zari zo kuvura cyane cyane gufasha abantu kwambara maske neza ziraganira n'umuntu zikamutegeka icyakora zikamubwira zikamugira inama ndetse zigafata n'ibipimo by'abarwayi kugira ngo umuganga ye kujya mu cyumba cy'umurwayi inshuro nyinshi hari ziri ahangaha hari n'izo mwabonye aha ndetse n'iziri ku kibuga cy'indege kuko naho tubafite abagenzi benshi bahaca buri kanya ndetse tubafite na laboratwari ndetse no muri iyi robot twabonye uyu munsi hari n'imwe zafasha hariya kuzajya isukura no ku kibuga cy'indege
izo mashini robot 3 zahawe u Rwanda zifite agaciro k'amadolari ya Amerika 210,000 ahwanye n'amafaranga y'u Rwanda hafi miliyoni 200,000 Asumta Kaboyi Ijwi rya Amerika i Kigali.